Awu mina bengithanda amahle. Awu zoba bomvu inyawo la. Umuntu ihamba indlelene.
Awubona umlilo ma. Ukuthi mawukwezelwa. Kwenyutha siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufi. Awubona umlilo ma. Ukuthi mawukwezelwa. When you tell Silege Ganjan, Lolu Tandulwe Tulufe, a woman Lilo, Ubutama Quezela, Nuta Silege Ganjan, Lolu Tandulwe Tulufe, Mangabis in Dozo Quezela, Uzo by Mali, Nempile Nandi, Minangeren Kone, Minangeren Lumi. Njengoba nawe ulazi utaba ukuthi mina nginayo imali. Njengoba la usiqonda isimo ukuthi kangisebenzi. Mina ngibuya kwandlwana ma. Ekhaya sidla imbuya ngothi. Mina ngeke ngikone. Hayi mina ngeke ngilunge. Dawoma ngisazophika nawe. Vile lawe ngilale lawe ngame lawe. Jabule nawe mina ngisazongena kumashonisa. Wena usazongulalisa. Yabona ngisazophika lawe. Vile lawe ngilale lawe ngame lawe. Jabule nawe mina ngisazongena kumashonisa. Wena usazongulalisa. Yishumlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Ngishumlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awolu mlilo mama uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awolu mlilo mama uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Ngishumlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Olubiza abadala mama abe ngekho biza yenu mama. Azokhuluma emsamo athetha amadlozi. Ngicela umphele ukuthi kumele ngenze njani ukuze ubone ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngisacela umphele ukuthi kumele ngenze njani ukuze ubone ukuthi mina ngakufela. Ngicela umthembe bathi themba kalibulali. Ngicela umthembe obubjonga ngisabulali. Ngicela umkele ukuthi kumele ngenze njani ukuze ubone ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngicela umkele ukuthi kumele ngenze njani ukuze ubone ukuthi mina ngakufela. Ngicela umthembe mina ngicela umtshele. Umlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Ngishumlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awona umlilo mama uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awona umlilo fe uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awona umlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. Awona umlilo uvuta mawukwezelwa. Minuta siliyeke kanjani. Lolu thando lwethu lufe. zileke kanjani Oluthando lwethu lufe Yawona umlilo mama Wenu tasileke kanjani Oluthando lwethu lufe Yawona umlilo mama Ukuthama ukwezela Wenu tasileke kanjani